Heracles y Relenturza Palesa. Palesa was a well-known girl who lived in a small township. She was beautiful, but the way she was a man. She was a good girl in the school, way back in primary. She was a good girl in the school. She was a good girl in the school. How do you know what girl? As a puppy. But guess what? Gloria Fedova ga tsena ka lebati la sekolo. Motho a simolola go nyatsa, a nyatsa matitšhere, a nyatsa le batho, a nyatsa le batsadi ba gagwe. A simolola go tsamaya di night club, a simolola go travela. O ne o ebengo a kopana le kae, ba mitsa TK, ba fana lift. Ga ba ntse ba travela, ba ntse ba tota go le monate. Ba fandi di number. The following day, Palesa ga e sekela, o meet-a Palesa sky. Ke majita ba di-VW, majita ba tsamaya ka motšhini wa di-R-line. So a mo tshwara ka call the following day. They spend too much time together. Ba promisana le godimo le lefatshe. Wa itse le wena go simple go touch-a ba di-feelings. Lerato ga le thoma go tuka la tlantsa. Mang le mang o ka tlhatsa ke lerato le o ne wa itse lerato la tlantsa. So ba buka five-star hotel on a second date. Ngwana thomolola go tlhanya ga bone a nice place e na le di-swimming pool. Go le romantic, go le monate. Botong ba gagwe ke gore ga ipotsa gore wa timane a sa misa kwa nnang teng. O na tlhatswa ke ntho tse dintle. It was a great day, gape go le romantic. Ba simolola go tsonana ga fitlha ya go that point ya gore ba robalane. The sad thing ke gore ga ba ile go testa, but still they had sex without using a protection. O ka preventa mara ne bo prevente bolwetse ka gana. So go ne go le one night stand. After the beke Palesa o simolola go tlhatsa. Potso ke gore go tsagala eng ka ene. There was party kgale batsadi ba gagwe ba kgalema sa ba dumelela. No tsa bophelo di a mo phara, tsa lefatshe di a mo phara. Ga itse gore a tshwere kae, a tlhole kae. Because of the papa. Mo tlhola tleliniki, betsa di-blood test. Di-result di a tswa. Just to confirm that o falls pregnancy. The bad news ke gore o HIV positive. Ish. Mama Palesa o simolola go kgala, walla o tswa dikeleng, o ntse go betšhe ko tleliniki, walla ga itse go raletseng. It's painful as mo motsadi o bona ngwana fa patlame go dama mpeto, o rebogile pelo, wa itshola, Palesa wa itshola, wa itse ga itse go raletseng. Ish, ditlamorago tsa go sa utlwelele batsadi. Palesa o tsaya founu, o founela TK. Watchela TK story so sotle. TK o batla go gana. TK o lebetse gore ke ene a brekileng Palesa kwa lejeng. TK gape o lebetse gore kgalantsa rona ba le banyana ba le bantsi difo kopa le Palesa. Palesa o breke ka fa o setse ka bolwetse. TK wa tshaba. O sia Palesa wa vaya. TK was a good boxer. O remile wa mmata. Before a tlhololwane ba mo tsa di-blood test le ene ba thola gore o nwele gape o HIV positive. Kry-a ge ya fela TK o mathela ko thabeni o tsaya sethunya ntsa lla. TK o mathela ko thabeni o tsaya sethunya. After di-minute nyana batho ba utlwa ka e gunshot ga ba mata ba thola gore ke TK o patlame fatshe. O thuntshitse tlhogo, madi a tletse ko fatshe. Palesa o utlwadiwa ko TV ko radio, o utlwa ka batho ba tsaba kgang. Palesa le nna o simolola go rola dimokeledi, o setse ka unborn baby, o setse ka bolwetse, o tlo re papa ngwana ga ke mang, o tlo ba e single father. Palesa le nna o simolola go kanaisa ga itse go raetse, lo ba ka motlhakatlhakane. So, itlhokomele, itlhokomele, each and everything you do, ni kamarako sa tingin. And tulong ulong ulit sa niya kaunta. So live your life to the fullest. O sa pelela batu, o sa pelela mamati. Sa buga li pene, ulit sa ila katong na champagne ako. I go by the name of Isa Tiki Songwan. My aim is to motivate and make peace. You can follow me on YouTube, TK the Poet. On Facebook, TK the Poet.
Instagram, Isa Tiki Songwan.
WhatsApp, 081-098-66-33. Shhh. Tlamela part 2. Odin tse ntamo na palesa.